ku hamiyay
ina ku helo
waxaan aragaaga
haybinayo
anu eraygaaga
u helan inta
anigoo eraygaaga u helan dartii